تن رادونی سگل امریکات رادونی فیوی سگن تافان رومو ویتاتا حق جماعتا تگلگل ساتی لما ورکا اکساتی سادیت متربانده قرانی سگلی بدیدمی لامرت واشنگتن دی سی رسانی دبر سنوخنو یا یو جلگم Kabar itu lekal cuma folie lensan negara. Haga ini tidak bisa dilihat berkhum lama aku dani. Segala kejir. Radono view efan rumah itu Nile saat itu meter bandir. Jaga sujir tani. Ani ni sorah lahir.
Kalau dulu bismu an modan di teragifat atau Kenya, Libya, Magala, Alkoms, China tigodan tu tapi teka dim tu donin to kudimte namun afurtamatan nyata menjer mejira.
Zimbabwe nama lejren mil gatir abad kes singjer tu bi itu silat nama akfir hirir bayatin lepu balinal lehimacun ibtahut jert. Koran partai siasa makaleti kuarta angkani khale korisun kalelu mateh sera federalisme jabes uf waligalan. African Cancer Coalition makawal kargas abad ukup kanser irat mariatut. Arfin finneti jiran. Wanar esanit him nukesak tuk. Nama tu dunitim.
Jarmian imma baka tota kato kumma motu mota kale saganama magala Tripoli ra garabahat kilometra ibbato korra kanfagatu ula galana kanandara magala Alkomsiti doni godanto tafeate tinimten namun garafurtamata anyata musani beksi zejira. Gabasali sashilain tujubetu lesa.
Namun nijata mataan. Wardiyo ta andara galana Libya f namota qurtummiq abanin bararamu jarme ambaqattota ka tokuma motu mota beksera dubbihiman jarme ambaqattota ka tokuma motu mota Charlie Yaxley radio sagale America fakkaib sanit UNHCR f jarmuli kabron gargar sanamo maf gursa yada sammo fawasumma kannen midan ragaye bararamanif kenna jirani jidan
In a great deal of distress, fellow.
Ipina gudake sejuru, Ugumat imalton isan walinjran heddun utubishani lik infamani arganiru. Hanga ammat namota afrutamatu lik infamijet ametil mamama, hojim barar sat tifufekan juruyota ulakkopsi namota duani, kanaj alumala jeran. Yaxli nakajet anit, kanem bararaman bakatota af kolugaltota Sudan, Masri, Morocco, Tunisia af piyota kabro rati. Balan ini bodhana kan agam, thorbanen hangga tokudra balahama wagga kana. Galana Mediterranean rat muda tejer ame kan doni lik infamudan namoni ibatokov shantama umanit tansur anture. Dubiman UNHCR kuna kajer anit doni andara galana Libya khalesa lik infamt lakov sanamoto barakuma la mafkur asagal kesa imalahama agge sun galana kat amrani Europa senuf utuyalani umani ibasagalin gejra.
And this shocking incident now does really have to prompt action.
Balasu kan nesan amma ugumat tarkamfin akka fudatamu goda. Gadde ibsu qofan kana boda gaamiti. Tarkamfin fudatamu qaba. Akka namon itu imala hama doni kanan demu hinjal qabin filmata hiika qabu kennaa fi jedan. UNHCR doni len bararsa kan biyyoota gamta Awuroppaa hojitta ka deebi'an gaafateera. Akkasumas ugurri jaarmuli kan mootummaa hin ta'in kanneen galaanaaf qilleensarraan hojii bararsaa irratti bobba'an irra kaa'ame akka ka'ullee gaafatee jira. Xaaliyaaniif Maaltaan dooniileen buufata galaana isaanii akka hin qubanne dhorkuudhaan baqattootaaf kolugaltoota kanneen galaanarraa lubbuun oolan akka irraan buune ittisan.
Presidenti Republiki Demokratawa Kongo haaraan mootummaa walta'insa paartiilee hundeeffatan eega beeksisanii booda miseensonni mormitoota alatti dhiifamne jechuudhaan komee isaanii dhageessisaa jiru. Prezident Feliks Shisikedi filannoo wal mormisiisaa ture eega injifatanii baatiilee torba booda wixata dabre kana ministeroota kaabinee isaanii haaraa labsatan. Kaabinee haaraa muddatan miseensota 65 of keessaa qabu keessaa 23 paartii isaanii Direction for Change jedhamurraa 42 immoo paartii pirezidaantii duraanii ka Joosef Kabilaa irraa fudhataman. Miseensonni paartiilee mormitootaa kabiroo hedduun immoo kun sagalee hedduu garee pirezidaanticha duraaniif kennuudha. Mormitoonni sagalee gahaan arganne jechuudhaan kan isaan mormii dhiyeessan. Garuu mootummaa pirezidaant Shisekedi keessatti itti gaafatamaan dhimma pireesii kataan Abrahaam Lukuwanga VOA'dhaaf ibsa kennaniin miseensota kaabinee muudaman keessa kanneen 76 namoota siyaasa keessan turiinii fi ammaan dura taayitaa mootummaan qabatiin ta'uudha kan isaan dubbatan. Kutaalee biyyattii 26 ka bakka bu'an ta'ullee dubbatanii jiru. galme brigadier general tafarra mammo farret kanen fonqolcha motumman himataman ilalchise qoranna daf yeron dabadata akkenna mugafatame kamanni murti ana magala bahir dar kufise ture manni murti olana ka bahir dar ifnanoshe arraradebe raggasi sejira Aster Mizgana bahir dar rakka gabastetti abban ranga murti mana murti ana torbella madura kenna misan murmudan yeron dabadata nabarbachi sejechudan ture kanni mana murti olana tiyefate qorannan sun kan yero dabadata gafatu miti jechudan murti durasan raggasi samanni murti olana ka bahir dar ibnanno shemmo bulchi sananno amarat ajjechada fiyari fonqolche motumma geggesa mejedametti kannen shakkaman ogganonno lanone fi qamonni nagegna kabron walma galatti namonni dibbalamaf torba tamatan policing qabe qorata kajiru taumbe kamada manni murti federala addach oliyanna kannen dimma fonqolche motumma fa ajjecha hango tolano ratti geggesa mejedametti shakkaman namota galme obbo asterraw kebede fi galmede kabro ret himataman ilalchise murti sira kenname ture yero brat debers ifama dagge fatota kenya himataman ilalchise murti sila arra kenname ufture yero brat debersusa malleskacho amma finfinne ragaba sejira galmele jiran qorate tumurusa kan beksisa bam murti barre same wanin tumurameni murti charra kenu ndandenye jechuran kan nidubate Obas raw kabbade, bata majji dabre. Gocha fonqolche motumma fajjecha ango tolano magala bahir darif. Finfinnet shakkamudan, shorkesumman, shakkamani kanneni daman kesa yoo ta'u, akka mirgi wabiin galakkifaman. Ega manni murti gaafatame, manni murti federala sadarkaa tokkoffaa raggaasisee booda, oliyyanna abbaan alangaa dhiyeesse manni murti olaanaa ka federaalaa ammoo kuffisee jiraa jedha. Malleskaachoo amma. Kara gajir ta radio sagale Amerika saganta afan romoti lamin Ethiopia tayara ratti waye bombi qose tokko Kenya ke sattarra hidan adabamun sabe kamejira cifraye kabbade bakkale kajedamu dalanni Ethiopia kun tayara Kenya gar Afrika kibatti balaliuf ture ke satti waye bombi wan qose jecha balalin addan cite ture jedama galmo dawitu Nairobi ragabase
Ebla kudatorba barakuma lama fudu sagal ture cifraye kabbade lammin Ethiopia tiyara buufata dala dunyaa Kenya Jomo Kenyatta irra gara Afrika kibbaa lalayaa ture irratti qoosaaf jecha bombii jedhu dubbate kaqabame cifraayeen qoosaa kana hiriyaasaa akkasumas immoo warra xiyyaara keessaa nama keessummeessan duuka qoosuusaa abbaan alangaa mootummaa Kenya himata irratti baneen dhaddichaaf ibseeti jira kanaanis seera siivil aviyeeshinii biyyatti jeeqee himati jedhu irratti baname ji'a afran darban kana qorannaan irratti taasifamaa ture Jaabir Sheikh Usman mana murtii cifraayinitti dhiyaatetti hojii turjumaana hojjeta.
Namoota lama turanii namoonni Itoophiyaa warri kun Itoophiyaa irra South Africa deemaa turanii Jomo Kenyatta transiitii irra otoo jiranii keessummeessituun xayyaara dhuftee kaabinee keessa baagii kaayuuf yoo jettu baagiin tokko akka kaabiniin hin cufamne kaawwanni jedhetu jira. Kana cufuuf yoo yaaltu dadhabdee jennaan qarqaarsa gaafattee jechuu nama kana. Gaafattee jennaan qarqaaree baagii san akka cuftu godhe. Kaabinisiin cuftee wayita gaddeebuu hiriyyaa isaa kanaan maali baagiin kan kee akka waan boombiin keessa jirutti ulfaataa jedheen. Kana yoo jedhu boombii jecha jedhu kana dhageette jechuun mucayyoon. Rifattee isin jennaan you think it is a bomb jedheen jechuu ammallee afaan Ingiliffaatiin deebisee.
Sana boodas lammiin Itoophiyaa kun to'annoo poolisii Keeniyaa jala oole poolisiin biyyattiis eegdota buufata xiyyaaraa keessummeessitootaa fi warra xiyyaara balaliisan irraa ragaa funaanee cifraayee mate.
Nageenya warra xayyaara keessa jiru booressuu kan jedhuu fi ammallee akkasumas eerkiraaftii keessatti waan akkasii dubbatu isaatiin himatame jechuudha. Jecha boombii jedhu san fayyadamuudha wanni inni himatame.
Dhuma torbee darbees cifraayeen dhaddacha mana murtii Nairobi kamilimaanii jirutti dhiyaate ragaa waan itti ba'amee fi abbaa murtii hidhaa ji'a afur yookaan immoo adabbii maallaqa doolaara 1,000 irratti dabarseeti jira. Cifraayeen himata dhiyaate an hin jenne jedhus abukaatoon isaas murteen kun mirga yaada ibsachuu biyyatti kacabsu jedhus abbaa murtii seera biyyattii keessatti mirgi kun naannoo xiyyaaraa keessatti hojiirra kan oolu miti jechuun kuffisanii murtii kana raggaayisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirti. Horii paartileen siyaasaa Itoophiyaa Maqalee Taabaan Haleedhumate. Horii kunin federaalizimii fi seer biyya jabeessuuf wallaqe. Akka jedhe kunin waliin jedhetti seerii Itoophiyaa iyo mirgi sabaaf sablamni jabaat jabaat. Warriyad federalizmi kan falmulleenanum jira. Qor kunin akka Itoophiyaan ganna dhufu filannoo tolfattullee jajjabeessee dhaamate. Qor kana paartilee soddomii sagalitti itti dhufe paartiin demokiraasii Amaaraatii fi paartiin Oromiyaa bilchitti hin dhufne jedhanii jedha. Bulgeetaa Asbaa oduu Maqaleen nu ergeen.
Paartileen siyaasaa jaarsolii biyyaaf hayyootarraa kan walitti dhufan hirmaattonni waltajjii kana ittaansee naannoleef bulchiinsa magaalaalee kanneen biroo keessatti mariin wal fakkaatu akka geggeessamu murteessan. Hirmaattonni waltajjii kana ibsa ijjennoo qabxiilee 10 qabu baasaniin yeroo ammaa sirni federaalaa balaarra akka jiru ibsan. Biyyatti hoogganaa kan jiru ihaadeeg rakkoo keessoo isaa hiikuudhaan heera biyyaaf sirna federaalaaf eegumsa gochuu qabaa. Qabaa itti gaafatamis irra jiraa jedhan sirna federaalaaf eegumsa gochuun jiraachuu biyyaaf waan ta'eef lammiin martinuu itti gaafatamasaa akka ba'u waamicha dhiyeessaniiru. Olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan nageenyaaf tasgabbii lammiiwwanii eeguuf mootummaan itti gaafatamasaa akka ba'ullee gaafatanii jiran.
Tabiraa Biiraawwi Federaalaawwi Siraatiin Adagaa Laayinnoo Sipaal. Itoophiyaa biiroch biirasagoch hizboch nisaannet
innaa sirni federaalaa balaarra jira innaa jedhamu mirgi sabaaf sablammootaa Itoophiyaa balaarra ga'eeraa jechuudha. Gama biraanis mirgaawwaniif walabummaan kun akka dhiitamuuf sochii gochuun jiraachuu mana maree federeeshinii qormaata keessa buusuu waan ta'eef waltajjiin heeraaf sirna federaalaa balaarraa oolchuuf jalqabame naannoleef magaalaalee mara keessatti akka jalqabu gaafannaa jedhan. Heerri fooyya'uun yoo barbaachises adeemsa seeraan akka ta'u gaafataniiru. Hirmaattonni walga'ichaa heeraaf sirna federaalaa balaarraa eeguuf kan qabsaa'an ta'u waadaa seenanii filannoon bara 2012 yeroo qabameefitti akka geggeessamu gaafatanii jiran. Ittaanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el walga'ii sanarratti haasaa dhageessisaniin sirni federaalaa eegamee akka itti fufu qaamotii dhimmisaa ilaalu walga'iif afeerree jedhan. Heerri kuni heera ihaadeeg miti akkuma himamaa ture kan uummataati kan sabaaf sablammootaati. Kanarraa kan ka'e kan nuti mari'ataa jirru waltajjii akkasii torban lama duras geggeessanii jirra ittuma fufa kan addaan citu miti. Qofaa keenya mari'achuun ga'aa miti kanaaf isin afeeruun keenya qooda gama keenyaa ba'uu keenyaa jedhan. Dr. Dabratsiyoon paartiin isaanii Iwahaad Tigraay irratti fuulleffatee akka hojjetu ibsanii sadarkaa federaalaattis waan irraa eegamu ni gumaachaa jedhan. Hirmaattonni walga'ichaa waltajjii ittaanu kan qopheessan paartilee politiikaa adda addaa jaarsolii biyyaaf hayyootarraa kan walitti dhufan miseensummaan koree keessatti argamu hundeessuudhaan walga'ii isaanii xumuraniiru. Koreen sun waltajjii wal fakkaatu qopheessuun kan hojjetu ta'aa jedhan. Waltajjii kanarratti Kongiresii Federaalistii Oromoo Shangoo Agaw paartii sirna gadaa leellisu paartii Dr. Miliyooniin hoogganamu si'aan kanneen biroon paartileen 38 illee kan irratti hirmaatan yoo ta'u paartileen mormitootaa naannoo Tigraay keessatti argaman kan hin affeeramne ta'uu ibsaniiru. Dura ta'an Arreenaa Tigraay obbo Abrahaa Dastaa hoogganoota paartilee kabiroo waliin ta'uudhaan dhuunfaan yoo affeeraman miseensi Arreenaa tokkoyyuu hin affeeramne kunis Iwahaad paartilee mormituu Tigraayiif tuffii inni qabu kan itti agarsiiseedha jedhan.
ያልተጠራንበት ምክንያት አንደኛ ህወሓት ለትግራይ ፓርቲዎች
ሰበባን ትናፌረምኔ ፊ ህወሓት ፓርቲ ላይ ትግራይ ኬሳፍ ቱፊ ሴን ቀብዶ አገርሲሱፍ ነት ፈካታ ትግራይ ኬሳ አነ ቆፋ ጅራ ፓርቲን ከብራን ሂንጅሩ ቱፊ ሙል ጀዱ ሙልሱ ነት ፈካታ ጀዳን ቅንዴሳን ፓርቲ ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ ኦቦ ሃያሉ ጋድፋይ ገመሳኔን ፓርቲን ሳኔ አከናፌረሚን ኢፍሰኒሩ Namoonni dhuunfaa paartii isaanii irraa afeeramuu ibsanii paartiin biyya bulchu waan akka qofaasaa jiru adeemsi inni gargaarame fudhataman qabu jedhan. Itti gaafatamtuun naannoo Tigraayiif hariiroo uummataaf mootummaa adde Liyaa Kaasaa waa'ee dhimma kanaa gaafatamanii innaa deebisan Saalsaay Wayyaanee Baayatoof hoogganni isaa dhuunfaan afeeramaniiru. Akka paartiitti kan hin afeeramneef boordii filannoon galma'anii beekamtii waan hin argatinii fi paartiin Arreenaas akka paartiitti hin affeeramne sababiin isaas kanneen affeeraman humnootii federaalistiiti jedhaniiru. Gama biraan Iwahaatiif addi bilisummaa Oromoo paartileen fakkaatan aangootti deebi'uuf adda siyaasaa haaraa uummatanii dhaabolii wal fakkaatan walitti qabaa jiru jechuudhaan miseensi mana maree IDEPAAf dura ta'an duraanii obbo Lidatuu Ayyaalew kaleessa dubbataniiru. Miseensonni walitti dhufeenya kana hanqina sirna waggaa 27 darbanii guutuu mannaa fedhii rakkoo haaraa uumuu fidanii dhufaa jiru jedhan. Kun immoo biyyattii rakkoo daran hamaa keessa buusa jedhan.
Ahoon konfedereeshinii haayilochi minilaachuu haayilochi mindin nooyyaa dirra. አይደለም ቀርቶ አሁን ያለው ህገ መንግስት እና ፌደራል
ኡምኖቲን ኮንፌዴሬሽን ይከነን ጀንኩን ማልጎቻጅሩ ሄራፍ ሴራ ፌደራላ አመጅሩ ፎየሱፍ ምርገት ደበላ በርባችሳ ሳቢ ምርትኑ ምርገሞቱማን ተኩ ቀቡ ገዲ አርገቹን ይሰንቆብሱ ዮሞቱማድ አትቲን ሂንጀኑ ተኤ ንሙፈቱ ፓርትሌን ሲያሳ ሄዱን ኢላል ተከሲ ኦፋጅሩ ኡምኒ ኮንፌዴሬሽን ይኩን ኦፊጃሬ ትለኖ እንጅፈቴ ዴብሴ ሞቱማ ተኡፍ እትዴማ ጅራ ዋንታይፍ ከነጫልስኔ ኢላሉን ቀምኑ ምርገ ሳኒት ገሩ ቀብሶ ፖለቲካ ጭማግጌ ሱዳን ኡምኒ ኩን ዴብዬ አንጎ ከንቀበኒ ጎቹን በርባችሳዳ ጅራን ኡምኖኒ ኮንፌዴሬሽን ይኩን ወልት ጥፋኒ አደኡ ሙፍሰቸኡን ጅራቹ ብየቲፍ አደምሰ ጅጅራማ አርገሜፍ ያዶዳ ጅቹራን ኦቡልደቱ አያሌው ዱበታኒሩ
ባደለ ቪኦኤ ሰከንታ ፋኖሮሞ ወደበረም አምሞ ዚምባብዌን ባን ዚምባብዌቲ ሂሪር ባኒ ዲፑፍ በልን ሂማቹን ዲፕራኮ ጉዶ አክቲ ጋፋተማን ተኩማ ሞትሞታ ዚምባብዌት ውጂፍ ጣቴት እንዴ ሙጅር ቢሾ ፓራጁሊ ጀለቲ ሴሪ ዚምባብዌ ሲላ ሂሪሪን ባይን አንጀል ዮባሃናሞ ነመትላክሱ ቢሾ አከሞቱማን ዚምባብዌ ኸራ ኢንቨስተሮታ አዱኛ ቢይሱን ዱፋኔትኒ ወጀታኒ ጅሬን ቢይታና ሚል ገድዳባን ጋፈት ተንፈደለ ክሪር ባውና መጥውው ባታንለ ወንና ሚያደሳ ሀዱ ጅራጀዳ ቢሾት
The constitution provides the space for people to participate in a
ሴሪ ኦካን ሄሪ አባን ፈድ ኸሩ መናጋቲን ዋን ፈድ ባይ ይመቹደንዳ ጀዳ ሴሪ ሁነካን ጀዳ ወርና ጉማን ረኮ ይመተሞ እረን ትዱፈን ማለት ለክሰን ሁምናና መትዱፈነሞ ዋም ሴቱ ማለት ወምዳሲቱ ነሚ ዚምባብዌ ነጋ ጉደታ ተኑም በኸለ ተኑም አርገለ ወርና ምህዱ ኩነኔ ዱካን ጀልፍ ማታ ጎገቴ ናምዳን አኩንፈደ ናምቶልች ናምዳኑ ቆፋሚቲ ናምዶርሲ ሰለ ሆነኔ ዋንት ጨልስ ወማሊኔ ጀደ በከቦዋን ተኩማ ሞቱሞታ ሆነን ወርዲዮታን ሂሪር ባይለ አኩም ካንቶልቻን ነሚ ዱፋኔቴ ናካንቶልቻን ኩነኔ ወራካን ናምራከስ ኩነኔ ወያጉራቲ ነቀቴቴን ወልጉረያ ሞቱማን ዚምባብዌሞ ሞቱማን ዚምባብዌ ቡልቹ ሞቱማን ኤመርሰን ማንጓጋ ወራካን ናምቶልቻና ቆራቹ ጅራጀዳ ታቴንዳ ማባሬራ እትጋፋታምቱ ዳባ ደብል ማን ናማረቶ ጀታንቶ አቱኻ ሲቲዝንስ ማኒፌስቶ ጀሩት ካን ኹዳኔ ንዱራት ወሪጋ ወይቶኮ ፉዳቴ ባዴን እሲናሞ ጀርኻናኒ ወራ ሞቱማ ጀት አክሲን ጀቱቲ ዋን ፈዳን ቶልቻኒቲን ዳናን ሉሉክሰኒ ገደላክሰን
ዘ ፒፕል ሁ አታክድ ሚ AK-47
አክነም ኹን ጀዶቲ ወረ ኹነኒ ኸላሽ ፈክጭ ቀባ ወረ ዳንስ ሲርቡ ፈካታ ለዋያኒ ሳኒለን ዋንታ ሃኒለ ወሊንታኒ ወረ ሆማ ጀዴቲን ሆማን ዳምኒ ኢኑም በታዩ ኹነኒ ወረ ለንጂ ፈማለ ወረ ዲቪ ሚቴጀን ዚምባብዌኒ ቢይቡልቾት ማታ ጀጀብዱ ቀባን ጀዳኔቲን ዋን ዱና ዱኛ ናደባባት ኸሰቶኩ ገን ኹዳኒ ቶርባቲን ዱረቲ ቢይ ፍለት ዮሐና ሞወርሲ ቡልቹ ፍለት ፍለኖን ሱነ ሴር ፍለኖን ጉነ የጀናኔቴን ቢይሱን ዋን ሄዱነ ደባን ወጥን ጉርጉራኒ ወራቢቱ ዘኒለ በኩዋን ዚምባብዌ ኹነኒ ኻ ሞቱማን ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ጅሬን ቢይሳ ወየፈቹ ማለየጀ ጅሬን ኸነ ወየፈቹ ሐሞ ወራ ቢይዲያቲኒ ወልዳግን ቀቡ ወልዳቁ ቀብደኒ ዮሐና ሞወሊገሉ መልተኔ ጀደቲን ጋፈት ናሚ ሁጅት ኹማ ሞቱማ ፍጣቴቲን ደሙ ጅርኹነኒ አክሞቱማን ዚምባብዌ ዋን ቢዮቲ ዲሃ ጋን ኹዳኒ ዶርባቲን ዱረቲ ዚምባብዌን አዳብድ አዳብቢታኒ ራኻሳኒቲኒ ናሚ ጅሬናን ሚል ገድዳባቴ ጅራት ፈድ ጋፋሰሞ ጅሬኒ እሲ አክጀጀባ ኸስ ጅር ጅሬኒ ዚምባብዌለ በርኻናለ አኩማ ጀጀባ ኸስ ጅራ ጅር አከባክቦን ተኩማ ሞቱምቦታ ዚምባብዌ ጅርኹን ጀለት አዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጨቀሱ ጅርተኒ ዋን ኢታና ደበር ኾሪ ዱቢ ዱኩብ እርሰኒ ደብያ ኾሪ ዱኩባ ካንሰሪ እረት ወልጋርጋራኒ ቲን ወሊን ሆጀታን ጀደ እረት ማለቱ አራፍን ፍንኔ ታውጀር ማሪንቱን ኢና ከቢዮቲ ገሞጂ አፍሪካ ጋር ጅራኒ ወልቀርቃራኒ ሊብኻንቲ ሱዳን ዳኔ እረት ወልማሪያት ዳቢ አፍሪካን ካንሰር ኮሊሽን ጀርሁነኒ ፕሮፌሰር ኢዛክ አደ ወለት የየር ሙክታር ጀማሊት ነው የርጉዱታን
ወጋ ሰዲዱራ Minister Egum Safaya Biya Nigeria, Professor Isaac Adwale Tinkan Hunde Famik Indomini, Cancer Africa, Harda, Yai Sajahafada Kanini Finfinneti Tatise, Yai Kanake Satik Ajil Famota Yal Ibe Cancer, Waluma Galeti Akata Africa Fi, Kesa Hubi Yoto Hufi Saharati Gadijiran, Halak Indomina Fi, Walfakata En, Yalken Namun Denda Amurati, Kan Bel Inan In Nimariate, Kindomini Cancer Africa, Hanga Mak Ajil Famot Sodomi Jaha Oltaan, Welda Cancer America Wajin Welin Tauran, Biya Africa Titigadibuse, Yali Libe Cancer Ak Walfakatun, Rakko Kanafuru Kandenda Urratibel Inan Hojatamatinin Turuda, Undesa Dafi Presidentin, Kindomini Cancer Africa, Professor Isaac Adwale Kanisan, Ya Ihatnakan Ratidubatan.
BMCCN is a collaborative organization. We identify where there is value for cancer centers.
NSSCN, Dabnami, Kolkarkare, Cancer Irati, Walin Hojetu. Library for Batami Shanikaban, United States, America Kesati, Tawana Sera, Cancer Irati, Akafakena Tulatan. Adunyati, Dab Huji, Jabdu Hojetu, Jeranetini, Dable Gugurdo Hesa, Warguyumguya, Rodufi, Harifat Jeranetin Behan. NSSCN, Tohano Cancer Africa, Wan Walin Kabanitir. One rud, one head durat, waligalani walino jatan. Kesatu yu biyot gamuji Africa, gadi ratti, one head dualino jatan ijat.
Yaik in domina cancer Africa, finfinneti tas from ikanaratti, oge yoni fe ya ibe cancer irati hojatan, biyota Africa garagara ra irati hirmatan itin injuru, oge yotan dewaletati akka abbatati, welda cancer America, networki cancer biyale sati fi, international business machine yokan ammo, IBM, dabbani jadamu, Tumsafi degasa kindomina cancer Africa walin hojjetanif irratti hirmatanitin injiru. Itana presidenti yukorana dabbata international business machine jedamu Dr. Salamon Asafa dabbani isani yala dibe cancer hammeye sufi halagari dan kennu kandanda amurratti hojile technology dan degaraman heddu hojjetatinin jirachu ifsanitin injiru.
Cancer diagnosis lamada getalayo anas guideline of chalu gin technology bemetekam
cancer yalu dab qajel famota garagara tujira technology fayedemu danille qajel famota kanin salpisanitinin hojjechu nidanda ama doktoroni narsoni hospitaloni garagara hal masalpatin akata etin fayedemu danda anille tolchon hindanda ama isakanaf technology adda hojjenetinin jirra fakenna hospitalota kenna yokan ilallutate tokotoko insani cancery qitan wal anuda yokan ammo ibamtota cancery tif tajajila kennu daf qopimiti garu application nuti amma hojjenne kanati fayedemudan hospitalota fi dabile fayya isani sadarka tajajila san kennu danda anin qaqqabsisun nidanda ama technology kuni kanini salpisu ibamtota ibe cancery kanin akamin yalun danda am qoricha maltu isani fa ajajemuda qabata meshale wal dansa malite dimma bahu qabna kanjedu fi kannen birolle hala salpadan kanode fannu de hesuda dabletanis hospitalo ta garabira wajin akamin walinkin dominan hojjechun dandaam doktoro ta gama fago jiranille akamin kunnamanitinin ode fanno waljijirun dandaam kanjedu technologyin kuni hala salpa umetinin jira meshale dafi tajajilo ta waldansa kanin yero ajajinulle akamin duradu ba isatin dabare kenine fi ajaju dandeenna kanjedulle technology kanan fayyadamu dandeenna ademsota amma kafni kanin salpadu matti fayyadamu daf kan dandeesisu technology nuti hojjenne jiran Dr. Salamon
mari kan ratti kan argaman minister egum safayya Ethiopia Dr. Amir Aman Gamasanitin Ethiopian hawasa fayyabules horechu daf yomi yu qalati yefanna kenitetinin hojjetat jirti jiran ogurafi orkan beksotafi hala garagara tambo tutufi dugati alkoli irratti Ethiopian tasif telle hawasa biratti fudatam gudda argate yero amma kana biye Ethiopia ti hojire jirajan Dr. Amir hojile kindomini cancer Africa hojjetatin jiru kananille buale akka Ethiopia ti irra argamatinin jirulle Dr. Amir ifsanitin injiru
balafo 3 amata 36 ye cancer
na hojjetan sadan darban kesetti qajel famonni yala ibe cancer sodomi jahata ambahanitin injiru isakanas kindomini cancer Africa walda hawata cancer America walin tawdani kanini qopese qajel famoto qopese faman kanin kesa Ethiopian hunduma yu fudattetinin itifayedamatin injirti yayi amata asfamatinin jiru kanarrattille dabalatan qajel famonni yala ibe cancer kesa huda immanratti yefatanitinin jedan ja itidabalamanitinin kahamu qajel famonni kunnin yo tiqqate dibanta sagal temisa detrako dibe kanseri kan Ethiopias kan Afrikas furu da danda ajinnetinin abdanna kajel famini fi hojman nikin domina kuni akka Afrika titi ogeyo tafayalle waljijirani walin fayedemu daf kan dande sisu hojma tagari dirsa akasmatamo gidugalak awomina qoranna dibe kanseri le akata itti ijaramu kesetti hojjetamati ninjira isakanaf ammo Ethiopian igad walin le taudan akabiye kanetti giddugalli qoranna kuni ijaramu fis hojjetati ninjira jedan Dr. Amir Aman.
Dr. Amir ittansu danille Ethiopian kanseri dabalete dibele sagale hinkabni salpamatti hawasa lafarra dugugati ninjira jedanin kana ittisudaf hojibal an hojjetamati ninjira chudubatan kesayu dibe kanseri tin welqabate duwa Ethiopia kesati wagga wagga dan dakkabu kesa dibbantan jaha namota dibe kanseri tin du anjedan Dr. Amir Aman yale kanseri walin gaudafi tajajilot dibe kanseri waldanan bakka hundatti hanga danda amin dakkabsi sudaf hojin akkabiyati tu hojjetamati ninjirulle jejjebe satau Dr. Amir Aman himanit ninjiru
ya betalen demo andu tilku kanseri tetewos ya mahatsanbar kanser mon itawekal cervical cancer ne cervical cancer
baansat Ethiopia ke setti rakon dibe kanseri inni guddan kanseri qacce gadame sati dibe kanseri kana yalu daf iyo tikkate bufatale fayya dibbasaddeti oltaan anale biyekena tokon tokotiti tajajilike namati ninjira technology via jedamu sakatta ametinin akasmatamo yalileke nama isakana hojira olchine dubartota kuma dibbasadi olta anile farakana fayedamo tasifneti ninjira kanseri dan welqabat yalli dibe kanseri chemotherapy jedamu wangudada inni kuni akuma bekamu hospitala tukur ambassa qofatti argama tajajila chemotherapy tukur ambassa qofatti kenamati ninjiru ammatti yotiqqat hospitala kudan kesatti akakenamu fojjetati ninjira kambira kanirratti hojjetamu qabu fi mujala harkifate yalla dibe kanseri radiotherapy ti yalin charla kuni waggotan sadan darban kesatti abile torba kesatti babal ifnetinin hojjechudaf ittidematin injira lehena kanatti tuquran bassada balate haromaya fi jimmatti hojjetti galajennetinin egna itti anse ammo makale gonderi fi hawasan tajajila fayya kananike nudan abdanna paulosille duma barakana hanga baradu fotitti hojjetti galajennetinin eina jadan Dr. Amir Aman
diben kanseri afrikati dibele addadure dan talanama ajjesatinin jiran jedamani tarre famankesa kan ramadamu yotau dibekan waltanitinin walanudaf biyoni afrika harka walqabatani walin hojjechu akkaqabani lewamichi dihatetinin jira gabas radio sagale amerika tifqindai muktar jamal finfinera
Radon Vio isa kan tafan romo jaga sujirtan kopi hen fitacha ya ujira sunin durat tammo era jaba lafa kubedacha erbuta huda kubelike jenne kubeten abaja jenne farsina Zerun ni wada Joseph fi jolle sole sirbi tigala tefanni tarda tanuma anjenna naga nubula saganta fana fana maratetana sunu yachit sibumkana